Chovola banga city day. One Chrissy Evans. Okukwa galanza city day.
Chira vika na tonde rugweze na tonde rugweze na tonde rugwe. Mumazima na tonde rugweze na tonde rugweze na tonde rugwe.
Mbori bayi nene cheba baba gamba titonja gane. Wabalonji mufamane cheba chumanyi la besinga mane. Chovola banga city day. Buliranga city day. Okukwa galanze city day. Newe wa mala mwamani mukwano ze city day. Buliranga city day. Okukwa galanze city day. Ewe saini ya labu.
My love mpakulu kusambele wa full time. You stay full time. Ngabunja galida nchikula all time.
Pangambolina samgai nga kutwala Sudani. Nga woya galida kusalisa katiketi. Na yenze guli kusiri na za maternity. Ampalida. Na yene wencha mmaliri zanga nkunkunencha. Baby, ninga baka bencha. Ogubalu wampereza front bencha.
Chira vika na tonde rugweze na tonde rugweze na tonde rugwe. Mumazima na tonde rugweze na tonde rugweze na tonde rugwe.
Chovola banga city day. Buliranga city day. Okukwa galanze city day. Newe wa mmala mwamani. Mbanga nkwa gade, setaga nakola research. Mbuwa ndibo moyaye chikozi chifesi kunze vibos. Now I feel your touch, enjoy your touch. I feel your touch, I love you, I love you, I love you.
Chirabika na tonde rugweze na tonde rugweze na tonde rugwe. Mumazima na tonde rugweze na tonde rugweze na tonde rugwe.
Chovola banga city day. Buliranga city day. Okukwa galanze city day. Newe wa mmala mwamani.
Adiyo mkagu nume chifuwa chenoma baby. Newa nuwa numa. Mkagu nume chifuwa chenoma baby. Newe nuwa numa.
Kamu ni matatizo, matatizo, matatizo. Mimi nimezohea. Kamu ni kufanya kazi za nyumbani. Nguo nitakufulia. Unachopenda nitakupikia, nitakuletea. Sikiriza na kuimbia. So take my word.
Chira vika na tonde rugweze na tonde rugweze na tonde rugwe. Mumazima na tonde rugweze na tonde rugweze na tonde rugwe.
Chovola banga city day. Buliranga city day. Okukwa galanze city day.
Oh yeah,
Newe wa mmala mwamani.
My love mpakulu kusambele wa full time. You stay full time. Ngabunja galida nchikula all time.